We simanyi DPC, simanyi mbuno ata nani. Waita DPC, simanyi osu operation ata nani. Tunulira fit. Njagoma yanti zendi general, the island king officer. Hata kamanyiro Genda pamalero. Genda kutia. Tunulira fit. Uligwechikuwa takoe na yasimanyi we flatan wa ingo lima takoe. The time yeye ugena kunyampa bunyampi mazi. Woko lagano bujama. Wajaku watoku vila wanene matako. Bomba yuti.